Gini X double six.
Gina, Buddha boss. Another one.
Mtoto laini bisikuti. Lache chigia nefu yangu ruti. Akina makinuka miti miti. Namuita namba moja na misiti. Anavo take, take it for we titi. Simpi dala minampa jiti. Akisheki na sheki na paradiki.
Najikuta na madakaranga mbichi.
Kana sauti kama kinanda. Nimesha jenga kibanda. Sio kanene wala kembamba. Takikata uno bala kisanga.
Kata, katika. Kata, katika. Paka chini kata, katika. Kata, katika. Tunde kata, katika. Kata, katika. Mama, kata, katika. Kata, katika.
Me like that when you dance. Yes, bend down, baby, booty bounce. Triple like it, roomy, I'ma shape like it, dance. Oh, bongo, I'ma own a talk on one. Biggity bum, biggity bum, bum, bum. You know my girls are sick on my shoulder. Home, salala. Ina si mama si yo book, kalala. Give me body. Una vio waga na kuchoma, kamaradi. Kamaradi, kamaradi,
kamaradi.
Kana sauti kama kinanda. Nimesha jenga kibanda. Sio kanene wala kembamba. Kakikata uno bara kisanga.
Kata, katika. Kata, katika. Paka chini kata, katika. Kata, katika. Tunde kata, katika. Kata, katika. Mama, kata, katika. Kata, katika.
Oya wana mina kesha. Silali mina kesha. Nishazema mina kesha. Kama mina kesha.
Oya wana mina kesha. Silali mina kesha. Nishazema mina kesha. Yama mina kesha. Kana sauti kama kinanda. Imesha jenga kibanda. Sio kanene wala kembamba. Kakikata uno bara kisanga.
Kata,
yeah. Katika. Kata, yeah.